Yande jori tari mintai sapo e joy studio kalangu habaruji e fulfulde. Korewa nyale jahane habaruji me fulfulde sembe mwani mitada sadat. Ilia da malan kalodo inde bibele ito ena zenda ernangano sapo e jetat leura avril dubina ili sapo e jiegong e jetati. Yo fama supa kwa enda tong enda to sudu kasu e to sudu sarye to ena zenda er enanang jingo makuko hal do maju. Himbe ferebe doggobe garbe jodi agades ka endu konna ni muraduji mudun en kanyi en badiji mu en don jeweto enda galleji kemidi kanyi won ko dun jewoto tawa mane ka ujune kebi jego won ko jamuno do du en paman docteur general kawji do fi on enda ko halta do majjum yawtar me annen pinne studio kalangu madan goje maymuna gazibo chardo wa halna en do fi ko darto himbe wadobe zina e sarya ko jojjindo majjum sari abajuno wodi lawul hara filla ko darto himbe warbe hippina tukabe rewbe na worbe gam fi wadde zinon en nanan ko haalto en to majju min suma na amadu janganta habaruji dido ni e fulfulde kori jamwon e modon yorno birno mi on ni sadata ilia damalla latido kanyo en nangam ilu sappo e jetti lewru avril 2022 e sappo e jetati ko jabbi dun enda ndene ne kaydu konna ni on nanganaama do fi kulantereje lati no ndara filla lamu leydi kanko en nan chardo en dan tiagal noddimo noddite kemo wi hanene en yofitimo fufufufu dun du konna gam batte o hewta hore makko fa woda ta amadu konna ni no lati tumanoma kulle ndaroje filla hara lamu leydi en dan nenne ne kay kirke tumon en dan detta amadu makko jonnon chardo nonni fa hanne jingono makko en dan biyetede maitre boudal Mouloud on enda hali o holli noy wono dum wadiri e ko way tokkude dum.
Le juge d'instruction vient de rendre
Jonno juju kawjido filla sariya on wari e wurtinde de role wiide ko sadat ilia tumira dum wana gonga dum wadi ko yoppimo fufu toni wana gan goddum o jogana der kasu kadinka dida bengal wakati mo sadat wadi de kasu on witaka wakati ndo handide amande de ro gotongol juju on wangini hala gon ko tumira yettade nimbe pende stareya de dum hatta o yofe kasu ginam ba fadde makko sokitade to sudu kite ndum ko ni sadat o no hani yo fede amma fawarde hande procureur on no ngakki do majju imo ay hede kite on se holi odu sadat ilia o no so totto kaso
continue a garder prison
non wantir fawar joni har filla ko darto hippitande ko wannoto en sappo etat lewru me to ete dolbel to julir almasifu en enda ni fa tawa horje almasifu tawa to na fellama nawnama hojama waddam do en galdinya me ga sawro gonni faande be ndan kulle kewde boni ton enda dum waddi ko hande enda bandi min taato enda lande ki himbe tawabe der wuro dolbel hono noy wonno be ngoni be burdi wakato enda nan ko be kali
se goga dum metti min sane alle biddan bonda ku tawangu nokku fungu wana dolbel tanno wodi dum miden jottina hinnore ami yaade to sambe le kono ben miden gatta dande e horebe mawbe ben heba filla rafinde nagu tawangu gu habane mosola
insécurité
si a pam d'entente
de naral e potal gala chaka himbe sogeji din dum wawa durwidi bonda ku der chakantaraji amin denne wakati fu be garam be kippitomi be kulginami fa chakantaraji amin en dermu himbe bawa joodi der majja kadi wartiraabe bendu bawa joodi wombe domdu keppata dilludi gam burna sadanambe mido mila du ko himbe no kani pama ko kam en du no kani ballira domobe ben ballira dum doma himbe he arem ko be cikke hemu fu e kolla domobe gomnati du wadda ballam deni dum fu hebake do dum wawan budubi didde dam bonda ko der chakantara
situation que Dieu nous a imposé
non wantiri ni faande laami do fulbe abala heedoyde fa e kerol en mali kanyum won ko himbe godon diwtidi dillidi ase on enda dum ko na himbe gardo garde kabor do moteje be anda ka moy en non won ko diwtimo dillidi e makko ta amadu ko na studio kalangu tefi kibaru hebirimo honni enda der wurto enda be kali be tabintin dum wadi Boubacar Mamma won ko wete kanko laami do fulbe on enda wiama ele jahangal jaton ko tawa ko diwta o dillida le to wuro wetengo Elsa Ezadu wana to enda ni hono faane commune mo fawar joni sanam nenne ne kaydu konna ni hono wadda eto jiaton endan hunndu ko lati ni wakare mo kalti o enda hunde fu nana ka do fi makko tafon nonni faande du konna ni hono abala du konna won ko diwta dundu wadi nenne yari nambirmi on ni enda ele habaru di min kebi ton nonni faare jondu konna ni ono ele andinore de be ngadi kandu konna wonno ko fa hande ni sappo jet lewru me ko jabbi dum enda wonno ko fa war joni hono kawjido filla ko datta sigilaji hono CDAO dum woni leede jadian ko ngonde bangi hirnaange Afrika hawrine mudunde enda be mbibe jardake do kujje ko wada hawrine tata berde batu tata ko wada do fi ko darto horebe dinaji almasifu wambe leede med Afrika yanange intrabe rekawa kanyu e faande ni serao nenene ka dum du konda wagadugu woni ko hawrinde wonno wada Burkina Faso wakare mo kalten o dum waddi ko fa war joni horeje mabbe biyetedo Jean-Claude Kassi Brou o wi dum do du hon hunno ko laati be jardake do kulle ke be ngada do dum endan e be ngada du ko nan balla mabbe yaade himbe ben e be kolla du ko nan weltare makko sanna yaade e ko golle ko ben do gonno ngada filla ndenaagu jonde jam kanyo e potan der filla dinaaji noni faawade jondu ko nan ni hara filla ko darto takasiji wakati ji kewdi himbe na taksi senana wi e jomu wujama na wada ma muradu goddo fereje mo woda gon tay wana do wona anem ko nan der taksi on enda dum du ko nan waddi ko faande ni senko taksi kam won syndicat takasiji leydi Niger wi hunde du metti dum be sanne sanne e andi du ko nan kulno latidi himbe jadu sanne nani ko faawade jondu ko nan ni biyetedo gamache mahamadu horejo syndicat on da halni Moussa Hassan Subaka do fi o enda ko faami do
c'est un état de fait que nous avons
hunde ko wadi non ko min pirti bendom min jehi yoyde fait gouverneur wakati mum Hamidou Garba tawadum min jidi e horebe policeji nyame om be bi min be kojja nan dun labi ko fawarde hande nyuden domi fi o boy taxi man nangado cikenga o gado gaccheno be njofa kaswarde jom be buray lebbi didi ndene ano widagol fu woni wadaka do kokol talki permi taxi wal don sa don ma am tawa ano ko darta minen nimbe syndicat jidu der kulle de min jamti din min bi bayle wade yade to loreji gollirtede le nyamaydi eto kokkol talki permis ko takasidum dum waylaka ganimbe na tawa der rafi de nago idum metimi sanne gan kollalami inde mu wonna bonne
ki en train de faire de coup
ene andido hono ko laati wakati Allah fusa joomu muuyi hedde hono de reedi endan yorno direction kawjido filo ko ndat hoggol de reedi taxi di be bi hono kambe be enda sana be tokka dum faa dum faama dum laaba faa laaba no himbe tar ko joomu hokke de hokkama du konda ni hono permis on endan no wodi ngado hono hitande bumbure dum du konda sey widagol wadde do joomu faa heewa talkidi won ko jamete kewdi gam batte dum wadde cagal mun do wodi talkuru ko faa war jom permis mo lebbi tati laati dum gandu konda joomu ya lebbi tati sey war kasen heydintine de wotar jeew non ni faande dum wotal kuru hono permis ko kete ko duubi didi dum du konnam wajibi sewna joomu tokke fa e der galle mudum wiide faame lamne non ni faawade jondu kondan e ton endan agades kandu kondan ono faande ase o wono dum won sappo jet lewru mendu endan ko gollal fudda do fila ko darto baadiji kan won denne ne kay gollal do fila kabaru himbe dille wambe kany e ferebe laati ben jidi heba du worde ton endan to jotte nenne fi mabbe kany wono ndare wakkal mo kalto endan nenne dum wadi ko faane to endan agadez hono be jeewi fi on endan fi on dukona ko jeewani himbe mabbe hebe jamube wobbe hebi wobbe dukona kebay ko watto galleji kemdi dukona kawon ko hebi dow galleji jamudi ujune e kemi jeegon to agadez nene ne ka docteur kawjido filla ko darto hono dum don biyetedo hono fa hande ni Ibrahim Malangoni gollatana e ministere hawjinde reledi men Niger kan hawji fillaji di kany won ko yewtani bandi min Moussa Mamadou Fio.
Vu le nombre important
Allah e duudal nimbe filtobe jippodo jiaadu gangal fotto nimbe ujunere e keme jeegon woni ko wodi wodi darorde godde egginam hedde agadez fa gollal gattenga gal yawa heba be nimbe andita mbaadiji mu en gam majju wadi ko min itti jom en nyanyal do majjum nyamey e wobbe duuno tabaado ibe don du e tikkin kinaki yewtinaade de reji nimbe filtobe jippodo ben gam be andaka do mbaadiji mabbe ko jamaare ko goto goto dum be andira dum du fa fame to be juwoy moy en non to be fondi dum du fu communauté watte non le hisabu ko fedde hawjinde kokkol talki filtobe jipporde ben fa andite sako be mbawi hokkede mbaadiji mabbe na be mbawa hokkede
pas de ce statut
non wantiri ta enan du kanal leydi tawa ko watto hono himbe ko geste chapanay e go djube le département mo ilayla fahande e bagarwa e to wiete fande malbaza e konni ka en wonno jangine hawtade himbe gollobe do fille ko darto cella bibbe adamaabe gam faamude hono basiko way tawede e fawar jom paali loctorore gollurno fille safare ko yoppa seni himbe hoyte kedun ko way tawede basi den mudum gam batte firugo ko e mabbe andinde be fa woda dum waddi ko fawar jom biyetedo Ibrahima Namata goto e ngardo fotti e batu o enda yuwayna to enda de rurtaw nenene kay o hollan himbe di mum basi on enda
kolaɓe nande sukar
faali koriɗi ɗin yimɓe no nawtoroɗe gatta sukkar li'orɗum na lanɗa to ɗum ndu min giɗi haaɗe gam safare de ittama nder fanum ɓiɓɓe safare den natan nder li'orɗum ɗum na nder sukkar on ñaame de safare den ittama nder fanu ɗum duuɓi joyi wi'a fanu ɗum watta ko ɓiɓɓe safare den no tawe nder mum ndenne wattoɓe li'orɗum na sukkar nder paali ɓiɓɓe safare den ni gonno ñaama seyni ñande ɗum ñawniɓe nden ɗum andata min pirti ko e loktoroɓe gaɗoɓe iri majjum nder ekkintinol goldu min ɓeydi himɓe kojas ɓen gam kamɓe du juuɗe maɓɓe no tawa du laaɓi joɗɗino laaɓal nder loktoroje amin miɗen giɗi du min gaɗa sigila gam loktoroɓe tasara tiliya cinta ɗo loktorore singare gam sukaɓe e inniraɓe mumɓen loktorore fuu himɓe joo gaddata ndenne ɓe lasoɗiɗo e go'o ɓe ɗum ekkintinoyta
ɗum wonno faware jondu konɗa ni onon bandimi Idrissa Adam taw tonnan taw kañum ko yewtude e makko kanko mbiyete Ibrahima Namata noon ni faware jondu konɗa ni e habaruji no tawa dow filla ko darto ono jeenu zina nden ene kaydu hono himɓe fijoɓe noon ni sukaɓe rewɓe sukaɓe waɗo funta nder majjo hande nde enɗa e ɗum laati sakkulla sanne ele kuɓɓeje kewɗe nder leydi men Niger fuddu konɗa nder gallude ñame laati ne kam woni gallude lamorde leydi ndi enɗa ɗum waddi ko fa hande ONG go immeke gam battene hono wallude ɗo majjo wiyta kene anto gam ƴewde laawo noto ko tawi himɓe mburto ele golle ɗaɗe enɗan golle ɗo laatiɗe wallanaɓe fo cakkite lobbe nani ko faware jondu konɗa ni hono horejo nokkurde endan mbiyeteɗo hono faande horejo nokkurde endan mbiyeteɗo fa hande ni Kaduma Mustapha o haalani bandimin Moussa
Sam
hunde de no ɗon no waɗa sembe sanne ɗo ñame e nder kuɓeje mawɗe reedu leydi meɗen fuu ɗum wawa wi'i ɗum ɓutorake noon fuu gam hannden ɗum walana iɗum waylo yaade hana hano no denno no ɗum andirano noon ɗum wontiri hannden mbawa worɓe no tawa nder majjum cukaɓe lasoji nayo e jeɗɗo min burtini nder golle ñidduɗe ɗe ɗo nder huɓere ñame min cingi sigila keso gon du gam cukaɓe lasoji tatogon ɗum du dow duuɓi ɗiɗi laso maɓɓe no ɗon no jangano lasoji ɗiɗi ɓendu no he jande nder janguirɗe potorɗe ekkitade golle jungo miɗen godi hawjiɓe sigila on yimɓe yahamɓe no yewtude cukaɓe ɓen no pirta ko e maɓɓe hiɗuɓe wurtade jeenu ɓen sey ɓe keɓane ko ɓe gaɗa
Kaduma Mustapha yewtere muɗum e bandimin mbiyeteɗo Rafika atta her wona Moussa Hassan noon ni le yewtere men pinno hande ni en kaali haala madame Goje Maimouna Gazibo haalna en dow filla ko darto zina onɗa ni gollal ngal no wonno yara ɗum on ko sarie joƴƴini dow muɗum ɓe mbi sarie joƴƴini dow setama waɗoɓe ɗum ɓe endan naati e hono fande woɓɓe no wallito dow majjo no heeɓa jawdi fadanen ko haali
jeynu sukaɓe rewɓe e worɓe gam ñamnudu inniraɓe mumɓe e himɓe adata ɓe gatta de jeynu gam heɓugo ko ñaame laabi kiita leydi Niger jaɓiray ɗum iri himɓe e na bawe jukke kasu duuɓi sappo fa waranja hana noon maître Maimouna haaliri um
les textes nigériens notamment le
talki leydi Niger haɗa e debbo fija worɓe filtoɓe rewɓe yenoɓe séria wawa nanguddoɓe dow ɗum iɗmi miila du laawol séria hitantogol gacceji suɓeke hitantako jeenu gam ko annuɗen gollal non ɓoyugal nder duniyaru saabe majjum waɗi ko laawol séria sali kiite mum kan ɗum wawta accego amma neɗɗo fuu balluɗo debbo na gorko nder jeenu séria no wawi nangude ɗum caggal mum laawol kiite wi'i ndeni iya anni ɓiya debbo no yeena na banna debbo joddiɗoma higoma ko aɗa nawtoro iceede jeenu porcureur no wawi nangugema dow mum kan hunde haɓɓudane no ndeni on gi'i saaro gonɗo no nawtoro ɓe yi ɗum nder jeenul e on mbawi haalande polisiɓe
ɗumme woni golla cippinoɓe sukaɓe rewɓe en
le proxénétisme
ɗum ɗon kanjum woni wakkati nde gorko na debbo mo yenata kan e hoore mum amma no filano gorko rewɓe na debbo worɓe jeendu kan woni neɗɗo sonna hoore mum gorko no waɗa ɗum debbo no waɗa ɗum woɗi no woodi rewɓe go nder leydi men ndi filtoɓe fijida e worɓe neyeɓe gam jawdi mum ɗum ɗon doni no jeenu wona debbo wara jooɗo dow tittal dammugal ɓaade mum taw woni jeenul nder laabi kewɗi tokke ko ɗum waɗe gam neɗɗo hokkata hoore mum gallore na gam hokke nokku baade neɗɗo goto no a yeenuno gam a sonni hoorema gam hunde
ɓurdubiyamatériel garçon
mineur e dow ɗum hon ko habaru yimɓe fulfultili sey mbiyani assalamu aleykum mbalanta jam wali